kasi anifanya ni come through. Ashore say sorry sabu menikera sana na siezi bagisha silent and bidi niseme tu. Rumors zilianza mtani mitao na mahaso ya mama na pray and fair na masevant you shall go. Doubt kwa stores a genge inaweza isiwe true, labda pengine respect ilifanya nsibilivu juu. Back in the days nilikuwa hapo kijani, nimechill kwa kakiche na pasha mwili kidogo. Ring, ring, mafoni ka ring kwa fujo, kasepa kando ya keja na kutupa kisogo. Kwa low voice ukasikika ukisema
wana subiri ebu nipe time kidogo.
Saka ilikuwa ndogo, sikuweza fika solution, libidi niende andaka before nijifungue macho. Nika request funny ni notika namba fani, na kumbe nilipigwa mshuko na zile majina gun. Ajabu for first time, ahedu kikolo hand. Majina zote mazuli zaidi utavo dadi ndani. Kukataa kunipo wajua haikuwa raisi, ukakubali kuhendo over phone. Sabu hiyo ni kawaida kunipa tushare wifi. Nika kimbia kucheki call ya listi, ili nijue who you talking with usiku hii. Oh my god, mambo gani haya? Sinika shika kicho kwa zili hisi ni kubaya. So sad, mbono ajitia fire. Si kabisa huyu ni kiongozi wa kwaya. Lo, kabisa ulikosa haya. First question kajuliza umeanzaji, lini na nani mzee akijua itakuwaje. Siku ikabai nika kasema labda umtaje, misi jui hivi mfano wako utajibuje.
There was a true thus voice in my head, kila nililo sema I hope sasa you heard. This bite ina kwanga popo usiku na nina bed, I can't sleep though shame got me feeling so sad. Issue imekwanga big right now imekwenda viral, natamani pate visa pasporti ni kwende Cairo. Walau nika hide face nikimbishe my lord, mana mchezo mchezo najipata heshima haipo.
True, true, weni mama mzazi siwezi kwepesha kweli kwa kutosema kabisa. Anyway, najikaza cause I'm a big boy, tabia za kufuga fuga sinacha ntatue kosa. Inachosha, ila siwezi sema ndo buzz cause binadamu change wakipitia mikasa. Mara nyingi twateleza na kuanguka kiimani, sina imani kama kupitia yondo mwisho kabisa. You can get back into reality, look I care your family. Rudisha moyo nyuma anoka kubali, God hujua hakuna aliye kamili.